impehlwa ezinyaweni zika-Israel mbonambi ngalezi insuku uShembe wayengenise emzini wakwaShando enomfundisi wakhe u-Israel mbonambi mbonambi asihambe manje kulomuzi kaShando ngibona impi kamthengeni isilapha kwakusho uShembe umabona kude wasezulwini umbonambi kaShembe wayengaseyena okaShembe esezuzwe isangcokolo esazikholisa ngoSamsoni wathengisa ngobuNazaretha esizweni samaFilisti abahluli 16 verse 15 to 21 ezuzwe isangcokolo esazisimeka ngoDavide wabulalisa uUriya Samuel wesibili 11 verse 2 to 4 no verse 14 to 15 ehlulwe isihlava esaphehla uSamsoni wathuthela abafazi bezizwe esigodlweni ukusingcolisa amakhosi okuqala 11 verse 1 to 8 nakuShembe akubanga lula ukuyilumula ingane ebeleni wayinikela inkonyane yenyisa nombonambi wenza insakavukelwa umchilo wesidwaba walahla obasezulwini ubumnandi bomphefumulo ongafi nongaboli othi noma usukhahlamezeka kube imindu Lendoda yaqoma ubumnandi bomzimba ongayidingi indawo ngoba okubolayo kuya ekuboleni kuthi umphefumulo odele uThixo emhlabeni undinde ungasena kuhlehla uzoqala phansi noma usufisa ngoba lilinye ithuba inyama isasebenza izinyawo zisahamba nezindlebe zisezwa nezandla zisaphatha nomlomo usahlambuluka namadolo esaguqa engakathwishiki nomphela nezinhlangothi zisakhathala zisathunukana namehlo esabuka esacwayiza nenhliziyo isathathwa ngokuhle ibuye inengwe nangokubi izono siyazizonda ngowazo umvuzo izinyembezi phatha phatha zisiwotawote zisigomoshele Athokoze uyise uSathane izinja zakhe zimbambele eyekhethelwe inyamazane eNazaretha. Inja yomubi yayisimbambe kwamancane ikhanda likambonambi lalisemlonyeni, imlengise ngemlenze njengobhoshobana. Wayesedelela ukhulu elikaShembe igama, ngalo owayenganqashanqasha asizakale. Wayesethintithe injadu wacobelela isinqandabuli wathi emzini wakwanzuza owawukude kuduze nowakwashana. Cha mina Shembe, ngisashumayela, futhi alikafiki kimizwi lokuthi sizohlaselwa. Ngamazwi kambonambi engayinamithisisi eyokusuka endulini. Kanti nakuwe mbonambi seliyafika izwi na? Kubuza uShembe, angunazo umbonambi. Isithi inkosi abahamba bahamba nayo, basala basalayo, bazindela abantu nombonambi wakhetha ukusala kuNkulunkulu umoya wenkanuko uzishaya umprofeti uyabona mbonambi njengoba usuhlubuka lapha sekuyothini ngababili nibe bathathu kwabakulandelayo indoda iyohlubuka nomfazi wayo nezingane ivule ibandlana layo nangemuva kwalamazwi kazange azisole mbonambi ngoba naye wayesezishaya uShembe Nanamhlanje basakhona futhi basazalwa ombonambi abazilinganisa noShembe omncane omkhulu ngemsebenzi wahamba yedwa uShembe njengokufika kwakhe yedwa evela ezulwini waphikelela kwesikamathonsi endlondlweni ngemuva kwalolu qhekeko kwavela izicagokwana zezayoni amahlubuka kambonambi izayoni zakuthangi zazenza njengamanazare Zehluke ngokugqamisa kakhulu kuprofetha singekho esifuna ukuzibeka phansi ngomoya njengobaba wazo ongayithambisanga kuShembe egqamisa ukuprofethi ngaphezu komprofethi okwakufana phakathi kwamaNazaretha neZayoni zazingaligundi ikhanda zingangeni nezicathulo endlini yokukhonza nezingubo zazo zazibizwa ngemNazaretha Endlondlweni wafike uShembe wahlala ngaphansi kwesibhubhu wabonwa ngabafanyana belusinde bahlaba umkhosi ngomuntu ohlala endle umbiko waheleka okomlilo wequbula nasenduneni yendawo ubusani waye wafika udaba lwayibinda yalwedlulisela inkosini umgandeni katshana oweza kushembe nezinduna benqabashiya ngamahashi bafika babingelelana yayisibuza inkosi yakwamathonzi ukuthi ushembe uvelaphi wazichaza mina ngingushembe ngingowasentabazwe pho lapha kusabuza inkosi yakwamathonzi ngisuka enkosini yaselangeni ngixoshiwe ithe inkosi ngithatha abafazi babantu ngibuye ngidle nezimbuzi zabantu kodwa mina ngithunyiwe uNkulunkulu ukushumayela yonke indawo yababuka emehlweni inkosi yayihamba nabo niyamuzwa lo muntu uthi uthunywe uNkulunkulu masingamxosha angasenze njani uNkulunkulu mina uthunywe uNkulunkulu angazi uxoshwa kanjani cha mina ngiyakukhulula ukushumayela kulo lonke leli lakwamathonzi inkosi yakwamathonzi yabe isimcelela isikhundla emzini kaShali Ngobese dukuduku usebekwa inxiwa kuso isihlahla sesibhuku owayehlezi kuso ebona ngabelusi wakhiwa umuzi wawuqamba igama wathi kusevuna izitha ngoba inkosi yakwamathonzi ivune izitha zakwamhlongo amanazaretha nanamhlanje lo muzi usekhona ivune izitha emaleni namanazaretha asendulinde amlandela ushembe ngalesi sikhathi kwase kuphenduke nongcinci kwanyana elandela ojeremiya shandu nophumphele gumede nozebulo nemkhize yila madoda ayindululula eshushumbisa amanazaretha ewasusa endulinde ewehlisela kwela kwamathonzi ukuyokhonza uThixo uma ushembe ebuyela endulinde uthola impi kamthengeni ingamshaya ngombonambi imshiye umndondo waye wayolala esibhedlela esho ushembe ecaleni nokuhungula ushembe wayemangalelwe zimishini ezimbili ama-American Bot namaLuthela isono kwakudabula phakathi kwalezi mishini uma eya noma ebuya enhlangakazi kwakusukuma abantu kulezi mishini baphume balandele udumo lwasezulwini injongo yecala kwakungumvimba ushembe angaphinde alubeke enhlangakazi lokho kwakungabasindisa abantu emulweni umphathi wama-American Board wesifazane kwakuwumasodwedwe uqondiswe uMiss Edward owesilisa kumnumzana uLindi umasodwedwe uyena owayeusihlalo wecala nenqwaba ke yabefundisi bezimishini ababemangele icala lalizothethelwa endlini yesonto enanda ushembe wacela ukuphekezelwa ngamadoda amabili ayengomakhelwane bomuzi wasekuphakameni la madoda wayewajwayele engakholwa ndawo enye yayingeyakwamthembu enye inyanga ibizwa ngomkhwantshi wahamba ushembe nalamadoda eyomlalelisa icala bafike bangena endlini yesonto uqululu intokazi emhlophe le ewumasodwedwe iphethe imiqingo yamabhuku namapeni lingakangeni icala waphuma ushembe wasocela ngendlu wafike wema phezu kwetshe wagqolozela ngaphesheya ngasemolweni saba side kakhulu isikhathi emile usihlalo wecala wakhipha umkhwatshe ukuba ambize amtshele nokuthi sekumiwe ngaye kazange ayeke ukubuka lapho wayebuka khona cha mkhwatshe ungibona ngilapha nje ngibuka lapha ngaphesha komngeni ngibona kuyasetshenzwa kuyambiwa bayahamba abanye baqhuba amabhala abanye isikwata siyasebenza simba yipayipi ushembe uxoxela umkhwantshi aqalaze umkhwantshi angaboni lutho mhlawumbe umthembu uzokubona okukhonjwa ushembe aphinde lendlini eyobiza umthembu abamangali babefundisi balindele ngabo vendlini ukuba lithethwe icala limlahle nesalamuzi lakhe waphuma endlini umthembu uma ifika ushembe uqhubeka nokukhuluma owayekhulume kumkhwantshe kuyakhiwa laphaya kwakhiwa idamu elikhulu abelungu bavimbe umfula umngeni nomthembu wawaqanula amehlo kangabona lutho babizwa ngaphakathi endlini omthembu nomkhwanje babuza bamhlophe ukuthi uthini uShembe babalandisa njengoba wayebaxoxele ngomsebenzi owayewubuka usetshenzwa ngaphesheya komngeni baduba bamhlophe bathi ngathi sihlalele uhlanya lapho basho baqoqa amabhuku abo namapeni hambani nimthathe nina enifike naye nimise emzini wakhe ephakamile nangempela bahlakazeka bagibela emashini abo abanye babephikelela komontobelo abanye ko-Appelsbourg laphela kanjalo icala bethu yahlanya uShembe wayeprofetha idamu lingakabibikho laphaya ngasemkhambathini leli damu libizwa nge-Nettle Dam uma engekho owake wagila le mikhuba ngakini vuma phela alibonge igama lenkosi enkulu yasephakameni kwafika izinsuku zokwenyukela entabeni engcwele inhlangakazi abaholi bezimishini babhalela ezinkantolo uba kuvinjwe uhlanya lungalubhade entabeni izincwadi zaqhamuka ezinkantolo ezimbili enye endwedwe enye everelele izincwadi zazimeluleka uShembe ukuba ahlale ephakameni angalokothi aphume adabule izimishini ethuya enhlangakazi bantu abami sekufike izincwadi ziqhamuka kuhulumeni kodwa umsuka wazo ukubefundisi zithi asingayi enhlangakazi bantu abami asilinde uNkulunkulu uzosiphendula uzosho ukuthi asenze njalo kusho uShembe ekhathazekile kwalindwa kabaze bahla abanye kabaze bakhuluma amanye nobani wayelinde ngendlela yakhe nesitolo senkosi savalwa asasebenza kulindwe izwi elivela ezulwini umasodwedwe Miss Edward wabhalela ukhomanda wamaphoyisa asemtshebheni ukuba kwakhiwe isikaniso lungezudlubulundela uhlanya ngezinsuku oluphuma ngazo uma luya enhlangakazi isikaniso sakhiwa ngakwambokode isitolo esasisemngceleni sehlukanisa amaplazi nezimishini kwakhiwa amatende ahlala amaphoyisa kwakubonakala kudla amahashi amaphoyisa duze namatende kulindwe ukukhala kwezigubu nokuhlabelela usuwedlula umkhosi ubheke entabeni usalindiwe ekuphakameni kungemnandi kumuntu kwezwakala uShembe esethi Matabami isibuyile impendulo. Uthi uNkulunkulu asihambeni. Kwaboshwa imithwalo kwaqedwa. Waphuma umphongo lwesivumelwano. Uholwa nguye uShembe eseyashini lakhe. Kwakuhlatshelelwa nezigubhu zikhala. Umkhosi kaJehova wedlula khona kwambokode. Wedlula kuwo amatende embokode bomvu. Namahashi eindlovu eyilale ekhwanini ayekhona. Umhlangano wawuhambe uphumula ezikhumulweni zonke zokuphumula njengowejwayelekile kude kude Tafamasi mishini yama-American Board okuyilapho kwahlatshwa khona umkhosi kwathiwa nangu uShembe sedlule useyofinyelela inhlangakazi aphika inkani amaphoyisa athi kakaze adlule kuwo uShembe ezigabisana ngokuthi ami emgwaqeni kwasuka umsindo wamaphoyisa nombobo zehluzo azibuza amaphoyisa izimpimpi ukuthi mani thi uShembe usedlule wedlule ngaphi singambonanga kwathomba ukhiye kombobo zehluzo kodwa bamkhomba eseyofinyelela enhlangakazi uShembe wafika wakhonza njengokwejwayelekile entabeni okwathi esebuya kabange esazihlupha amaphoyisa ngokude emeqela njengenkomo asazi mhlawumbe ayesevuma indubu eyayiwashayile ukuthi ngekaJehova ophilayo usubuya umhlangano kwakuhambe kugqiza amakhosazane kudlalisela nongcinci inkwanyane wasendulinde ikhehla elaliphatha umhlanga tinini okanqangendlela libuye lihlehlele emuva liqikeleke wenjomane lihalelisela uNkulunkulu ephakathi kwabantu bengamboni bembeka amabala maqede beqale izintaba befuna owezizwe uthini Kabe ukhona ngakini owayengavala izindlebe zamabhunu obadlululo singawezwa amacilongo nezigubhu nokuhlabelela komhlangano owayengacimezisa amehlo amabhunu obadlululo adlule ambheke ngambomvu angamboni uma engekho uvuma phela alibongwe igama lenkosi enkulu yasephakameni uShembe wasuka emzini wasentanda wadumba ihlazana labantu wathi bantu bami asihambe izili yangithuma lingithuma ngapha intabenza sothomathi kukhona abantu bami abakhalayo basosizi basuka bahamba endleleni wayehlabelela ethi mtedela phume wemashi akekho umsengi wemashi besahamba bedabula izwe ngaseverelem wathi awu ngiyalizwa izwi likhala bayakhala abantu bami emahlathini kodwa sengiyobakhipha mina kanhliziyo manje wayengadingi impendulo engakhulumi nabasenyameni wayekhuluma nemphefumulo eyayindinde emahlathini ngoba ifele emahlathini sebesotho ngathi bafike baphumula sebesukuma usethi uShembe matabame ngiyabona semlambile wayesekhomba umuzi wabamhlongo bangena bafike baphakelwa ubhatata uhlebuleni batabame ubhatata ningawuhlubi niwudle namakhasi ngoba ingilozi esihamba nayo ayebafuna abantu abalahla ukudla baqeda ukunqanda amafolosi babonga bacela indlela bahlabela phambili balufulathela uThongwathi baphikelela eFreza bafika bema maqondana nehlathi eladume ngokuthi akwedlulwa kulo batabami kukhona isililo lapha waqhubeka wahlabelela esihlabelelo sakhe mtedela aphume wemashi akekho umsengi wemashi bayivuma ingoma ababehamba naye wayesebaqhinqa esememeza akekho wayazi ubiza bani omazelaphi Padaniose we Padaniose oza lapha mntanami nyanya ememezile uShembe aphinde amemeze kwaqhamuka insizwa eyayihlala ehlathini ogqolweni kuleli hlathi kwakusizakala abathakathi nezinyanga ekutholeni amafutha egumbandlela nezitho zemizimba yezothamlilo wayehamba ifungazela uBadaniyose Dube eyophumela ngaphandle kwehlathi ubani lo ngibizayo ubani lo wazi igama lami wayekhononda ebheke kombizayo ungekho ukuhlehla ebizwa yizwi lamazwi uma ethi mefu umfica uShembe umile hawu mntanami ubabulalelana abantu bami ubani othi bulala abantu bami usubaqedile abantu bami woza ungilandele sihambe sishumayela izwi likaNkulu akazange acabange ukubuyela emuva mhlawumbe nokuyothatha utho oluthile obelisebenzisa kaphonsanga nambuzo ukuthi uShembe ungubani yasukela phezulu indoda yasogqolweni eyayisatshiswa okwegubezi Cishe yaphithana ingqondo yalibala nawe usizi olwaluzokwehlela abathakathi nezinyanga zifuna amafutha nezitho zabantu zingasayithoni wayesehlelwe umusa umfokadube nakuba wayesimila mongo ngamehlo wabona nangemizwa nangegazi wezwa ukuthi uShembe kafani namuntu kalingani namuntu wasuka ngaleso sikhathi wamlandela bahamba bedlula eFreza baqonda enkaba zishini uShembe waqoka indawo yokuphumula ngalenkathi ulwandle lwaselikhukhusana wayekade engumbulali nomcwiyi wabantu kodwa esengumdumi wabantu le ndawo kwakuthiwa kuwampondonde kule ndawo balala izizuku ezimbili yilapho baphakelwa khona isitambu esasesivundile bengazi bazosidla kanjani bengazi nokuthi bazosiyeka badleni wasithatha isitambu uShembe wasiphatha osekuthintwe isandla sami akusavundile fakane isweni batabami sihambe kuwo lo mnyama kwezwakala esekhuza kakhulu ethi ha izwi liyambiza lithi siphuthume batabami kukhona izingane zami ezikhalayo batabami kuthiwa asizungeze umhlaba basukuma balidwengula sebesemhlali baphumula uma sisuka lapha sizokwedlula endaweni engizobeka kuyo umfundisi wami sebesethethe baphumula kwasondela amadoda endawo wayesewabuza ukuba ahlezi kanjani endaweni amphendula ngokuhlaliswa kalukhuni ngabaseNdiya. Wayishaya indiva uShembe eyokuhlushwa ngamaNdiya. Nakuba basebemxoxele, cha ngizonibekela nanga umfundisi wami esho ikhomba indoda yakwaKhayile. Kule ndawo yasethethe kwakukhona indoda yakwaKhuzwayo, nakuba yayisikhulile kodwa yayiyimpumputhe ingakaze ibone selokhu yathi qhibu. Nceku yenkosi sike sizwe kuthiwa kuwe nabangaboni bayabona. Kakunakanga uShembe ukukhuluma kwebandla, wakhuluma waqondanisa nempumputhe. Sizwa sekufike thina boShembe, ngeke uphinde ukhale ngokuthi awuboni. Ngizokupha amehlo asezulwini, uzobona ngisho inalithi phansi. Sithunyiwe thina boShembe, sithunywe uNkulunkulu. Ngemuva kwalamazwi kawaphathanga amehlo endoda, yabonakala isizihambela ngaphandle kokudonswa egcekeni. Sekusukwa ethethe baphikelela eGroundville. Kabange esazibambezela uMfo kaKhuzwayo, naye wazixubanisa nomshungu washona eGroundville. Uma engekho owake wakwenza lokhu ngakini, uma phela alibongwe igama leNkosi enkulu yasekwami. UShembe emzini wakwaNomathiya. UShembe wafika nomshumayeli uMaphumulo kulomuzi, engowakwaMaphumulo nangendabuko. Nakulomuzi wayefika athandaze ahambe, umshumayeli asale eqhubeka nokuthandaza. Kanti umshumayeli usezoqhuzulwa ngenye yamakhosazane kuso kanye isigodlo senkosi yakwaMkhwanazi. Kwabonakala ngongiyosho kwavela elikhulu ihlazo. Kwathukuthela ibandla lagasela inkosi kwaNomathiya liyobuza ukuthi ngabe yikho yini ukukholwa lokhu na. Laliyobuza ngendaba eyayisematheni kulezinsuku, libuza ngechilo elalibatshazwa emzini wenkosi. Komamathe enkosini indaba yayingenhla kwamadolo. Ibandla lazithathela isinqumo laphikelela emaphoyiseni seliyobika umuntu owayezokudla izwe ebhace ngenkolo. Kwafika amaveni evela enkantolo yakwaHlabisa akhunyuliswa izingubo zenkonzo amaNazaretha. Kuleso sigemegeme angena eyintangeni amadoda akhumula iminazaretha ayishwathika ngaphansi kwehlahla. Bafela eqinisweni abesifazane lokuthi bangabalandeli bakaShembe. Zanqwatshelwa ndawonye izingubo, baqoqwa utshani, bafuhlelwa ngaphezu kweminazaretha bokhelwa. Bazishela bodwa utshani, zasala zingenalutho izingubo. Kanti lo muntu uthakatha ngempela, udinwa enye indoda yakwaMkhwanazi isho ithathela ngejubane iphikelela komunye umuzi wakwaMkhwanazi. Ngokushesha yabuya negalane likapharafini, izingubo yazichela ngopharafini zokhelwa zasha. Esikhundleni sokuba intuthu ilandele ukushanisa komoya, yaqonda phezulu yathi nto. Ezishile izingubo amaNazaretha avalelwa emavenini ayovalelwa ezikiti zakwaHlabisa. Asalayo athuthelwa enkantolo yakwaNongoma. Esezwile uShembe owasigonke, waqala komunye umuzi wakwaMkhwanazi. Wafike wacela umfuma wamafutha wawuthola, wawuthwala wahamba nawo ngezinyawo cishe u-90 kilometers ephikelele enkantolo yakwaHlabisa ukuyobona amaNazaretha ayiboshiwe. Wafike washaya indesheni ephoyiseni lomdabu, "Yimi mntanami uShembe, ngizocela ukukhuluma namaNazaretha aboshiwe." "Awu, uwe uShembe?" ubuza iphoyisa wavuma. "Besibona kungcono ungazisho ukuthi uwe uShembe." Abelungu abathuthele bayaveva bathi, "Wena uzenza uNkulunkulu," John 10 verse 31-33. "Kanti uJesu kuphela ophilisa abantu." Abelungu badinwe ngabantu abathe, "Laba bantu bakho noma bengafakwa ehlathini lezinyoka zingebagence, noma futhi zingabashaya ngeke bafe. Manje ke ngiyakwexwayisa muntu kaNkulunkulu, kungcono ungasho ukuthi uShembe. Thani umholi nje webandla ucela ukubonana namaNazaretha." Lase limncengela qeda iphoyisa ukuba azifihle. "Cha, hamba mntanami, ubatshele ukuthi yimi uShembe, sengifikile, ngizema Nazaretheni." iphoyisa lomdabu nawabikela amagugu ashayelana izincingo ejabulela ukumdelisa inkani. Isono esikhulu sikaShembe kwakukuzenza uJesu walinda uShembe ingakabuyi impendulo. Lagcina libuyile iphoyisa lambizela esikhulwini. Wayebizelwa ukuzotshelwa ukuthi naye wayezoba semshungweni wamaNazaretha ayezoyiswa ukuyosebenza ehlathini elalinezinyoka. Amabhunu ayesophe ukubaqeda amanga ababewatshele ukuthi zingawaluma amaNazaretha izinyoka, soze afa, soze aya ngisho ezibhedlela. Efuna nokubaqeda amanga ababebiza uShembe ngunkulunkulu ngoba kuKristu kuphela onamandla, hayi umuntu nje, nokwenza omnyama. Esebiziwe umabizo sabelo waqondwa emadumini. Wangena inkomo kaHaga ihleli ezihlalweni. Wafutha umoya kakhulu ngamakhala. Asukuma onke amabhunu ema ngezinyawo azithoba. Elaline enkani kakhulu lamdedela ubahlale esihlalweni. Wenqaba. Kangihlale esihlalweni mina. Ngizofuna izingane zami ukuba ngabe ziphi. Amvumela amabhunu wangena inganeni. Angasakushonga ayehlele ukukusho. Engena nje esangweni wahabula isihlabelelo selithethiwe icala emhlabeni wonke. Asebukela isihlabelelo lamakhosikazi. Wayesekhipha umfuma wamafutha nothi esethi abaveze izinyawo. Wacomboza uthi emafutheni wabaninda ezinyaweni. Eseqedile ukubagcoba wasuka wahamba. Ngakusasa wavukela ukuyobona ababeboshelwe kwaNongoma. Ngalolu suku ababeboshelwe kwaHlabisa bayiswa ukocaba ihlathi okwakwaziwa kahle ukuthi alufakwa ezinyokweni zakhona. Nangempela intando yamabhunu yenzeka, zasuka zahlala ezinyoka emlezini. Isigadlile inyoka isimame sasiyibamba, siyidala kacele siqhubeke nokusebenza. Akholwa ngeyokosa amabhunu, akekho owafa nowalala esibhedlela. Ngegama likaShembe nangomfuma wamafutha, uma engekho owenza okunjengakini, vuma phela. Alibongwe igama lenkosi enkulu yasephakameni. Inqina mbumbule enhlangakazi. Kwaphuma izinsizwa zihlomile ziqhuba nezintsha. Kuyozingelwa owayebonakala engaziwa. Uba ungubani wakwabani, eliqhamukisaphi, elibhekisephi. UShembe wayehlala ngaphansi kwedwala enhlangakazi. Usezwa izinja zihequnga zize zibuye ngedwala owayehlala kulo. Ubuye uzilahlekele umkhondo zibuyele kubaninizo. Kuyaluzwe ukhwahlwa ukhwanywa kusongelwa oyoze atholakale. Abuye aye ngokuya amazwi eshabalala. Nobani owayelahlekelwa impahla kwakusolwa indoda eyayihlala entabeni. Usekhishwa ukoma uShembe emgedini. Nangu yaneshungu lakhe ebheke emhluti ukuyovonxa amanzi. Esebuya anqwama nqina bazingeli bakhe. Abasebedelile sebegoduka ngoba bengamtholanga. Abuzana odwa amaphisi langababikho limaziyo. Nokho aqiniseka ukuthi nguye nengqondo. Lo abahlale bemfuna bengamthuli. Ungubani wena futhi ungowaphi? Kubuza omunye walezinsizwa ezisikhombisa. NginguShembe batabami, kuphendula isoni esasimsulwa. Uphuma aphi? Kubuza omunye. Ngiphuma entabazwe batabami, lapha ngithunywe yizwi likaJehova ngilindile. Bajabule bathi uyimpela. Zasho zamkaka phakathi lezinsizwa, mshaye. Kusho insizwa iphinqela enye amehlo, uthi kashawe yimi khona ngizothola icala, awumshayi ngani wena? Kwaba ukunakala kwecebo. Besathezisana engekho oqunga isibindi sokugadla, kwezwakala izwi losifazane limemeza lithi, kazi nimenzani lo muntu? Niyoze nishaye neziyane zomhlaba. Lase livelile ishingana elashaya ishumi, achitheka amanzi kade elandwe ku. Seliphoqokile linjalo ishumbu walicosha uShembe. Engasashayekanga kwabhuma, kwavunyelwana ngokuba aqhutshwe ayiswe kwakhuzwayo emzini wenduna olapha eqaleni kwentaba enhlangakazi. Nduna, sesithole lo muntu ekade sasimfuna, kanti neimbuzi zethu ziyalahleka, kusobala zidliwe nguye lo muntu, kusho insizwa. Cha, ngiyezwa udaba lwakhe, sesiyolubona kusasa. Ushiyeni ngimi ngawenduna. Esehambile amaphisi yasale yamphenya induna. Wena mnumzana umbani? Ngingushembe mntanami. Uphumaphi? Kubuza induna. Entabazo mntanami. Yizwi likaJehova mntanami elangithumela lapha. Ngizothola isibusiso esizosiza abantwana bakhe. Ngilindile ke lapha, ngilinde yena ngamazwi kaShembe. Cha, mina ngiyakubona ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu. Laba abathi uyisigebengu yibona igebengu. Kulungile ke, uzofanele uphindele endaweni yakho. Mina ngesabalo okuthumileyo, uzofika laphaya ezokufuna angakutholi. Akulandele ngomkhondo azokuthola lapha. Ngife mina nabantu ngicela amanzi ke bantu bami. Kukhona omunye kubantu bami oshaye ishumbu lami achitheka amanzi. Shembe, mnike amanzi nkosikazi. Induna, laxo umame ukuyokukha amanzi ngeshumbu, abuye nawo amnike abonge. Ngiyabonga inkosi inibusise, kodwa lapha ekhaya niyathumana. Wena nduna uneminyaka esishiyagalombili, weyeme ngomkamne wenu ungabathola abantwana. Njengoba ke seningiphela amanzi, mina ngizoninika amanzi angasena kuphela. Ngizoninika abantwana babafana abathathu abayolandela sekuyoba umusa kaNkulunkulu. Asuke ahleke usulu umame. Ngingabe ngisathola abantwana mina muntu wenkosi sengimdala kangaka, ngingasayi ngisho nasebusheni bami. Thula, uthi uyitshelwa ngubani lo muntu yonke lento ayishoyo? Kusho induna iwotha ubomvu, wehlela ngezansi wesifazane, wavalelisa uShembe waphindela entabeni enhlangakazi. Dokodoko wakhulelwa umame ngemuva kwamashumi amane eminyaka agana kwakhuzwayo engakaze ayisole. Wazibula ngumfana, welamanisa ngumfana, waphinda omunye umfana wesithathu. Safezeka isiprofeto sikaShembe, uma engokubongwa kabonga ngani, ayibongwe phela inkosi enkulu yasephakameni. Inyanga kwakumasingana, uNcela noma uJanuwari. Umhlangano wawusenhlangakazi, uShembe ukhomba inyoni ihlezi othini. Batabami, niyayibona yini le nyoni ehlezi lapha ya? Avuma amakholwa, akuyona inyoni leya, umuntu. Kade bethi abasezulwini angilalele, bengibuza ukuthi ngiyamazi yini lo muntu ohlabelela empumalanga na. Ngilalele ngalalela batabami bese ngididekile ukuthi ngabe ubani. Umjado usehambile emhlabeni akasekho, kodwa ikhona indoda ezayo ezomnika. UShembe wayekhuluma ngoSithebe Gumede, isigijimi esasiyobika ngokushona kamjadu. Ngiyibone le ndoda ihlezi ngasempumalanga, ihlabelela iqhude lokusa. Usengikhumbule umjadu akangene ezulwini wadla imvulamlomo, oponda ababili bengane yakhe isihlubukile. Ngakho-ke bantu bami, niyongiphekezela ngiyohlambulula ithuna, ngingenise umjadu ezulwini. Wavalwa umhlangano, uShembe waphikelela emampondweni. Lathi uma izulu libulele undasa, lethwa sisa umbasa, watheleke nelisiwe. Izulu nesihogo sikungena sisesenyameni. Uma ejubalala uShembe ebusukaneni enelisiwe, eyofuna umjadu lapho wayeboshwe khona, wamfinyanisa eboshweni ezigidi zabantu esigodini sosizi. Ababeboshwe naye bamenqabela uba aphume, bathi cha, ngeke adlule lapha umjadu. Sisilapha nje nguwe owaqinisa imithetho bathambisa izwi lakho. Base bebutha amatshe bamhulumuqa. Phakathi kwababeboshiwe kuleyo nkumbula, kwakukhona nomfundisi owayesaphila enyameni, kodwa ngomoya esesisigodini sosizi. Amatshe ababemjikijela ngawo akafinyelelanga kuye, kodwa lona lodwa elomfundisi lamnqophoza. Yavuka ngakusasa inkosi iso livukele, nakuba wayeseshayiwe, wathatha ingubo yakhe wahloniphisa umzimba womfundisi owayehamba nqunu ejele. Ngakusasa wathumela inkosazana ukuba iyovula ebhokisini, nangempela asitholakalanga leso sembatho. Uyaxoxa ke uthi bezihlabelela iziboshwa zithi, "Besilizwile we babamkhulu sehlulwa ukwenza thambiswa izwi lakho." Uthi kodwa angikukhipha nowodwa kule mthetho batabami. Uthi batabami namhlanje uyaba umakoti. Ngithi ophingayo kaphinga kakhulu, nothakathayo kathakathe kakhulu, nowebayo angebe kakhulu, nolala namandiya kalale nawo kakhulu, nolala nabelungu kalale nabo kakhulu. Konke umuntu akwenzayo akakwenzisise, aze angazisoli athi mina ngenza kancane. Sesiyahamba batabami, siya kumazwe ngamazwe. Uma inkosi ivuma siyobuye sibonane, uma ingavumi asisekubonana. La mazwi akhalisa indoda yakwaMsweli Gingindlovu, yathi, "Okusho ukuthi ngeke thina Shembe sibonane nawe. Sesiyobonana nawe kwasikhova sikhale emini, ngoba thina besingakhathali ngomakoti kade eshada. Singakhathali ngomakoti kuthiwa uyancelisa. Besijabula simbona esezilile." UShembe kwabheka uZulu. Kwezwakala udumo lokufika kukaShembe, batheleka abantu bebizwa izwi lomemo. Nonjojela Mbuyazi waluzwa lolu dumo. Lwamkhathaza udumo lwalowo muntu nokuhlonishwa kwakhe, kanti nguye owayihlonishwa futhi esatshiswa okwenyonga. Kulo lonke leliya lasenkomo kayixoshwa, ngoba owakhe umuthi wawuxoxa indaba. Wayenza akuthandayo ngesikhathi asithandayo ngomuthi. Lolu dumo lwamenza waziqinisa umfo kaMbuyazi ngazo zonke izinduku owayezithembile. Washalaza ebusweni, wagcaba nasemzimbeni, ezoqhamuka uShembe adlele ogageni. Wafika lomlisa kwabheka uZulu ezigxishe ejazini. Wafika kahle inyanga iphelile. Wabathe nhla yamsinda indlamhlathi. Wayithalalisa ngokuyobukela imigidi, inhlalisuthi nentaba yepheza nojamengweni. UShembe wathumela uba abizwe uJojela. Wajike waqalaqalaza lomlisa okwezinyane lenkawu. Wayemangele engazani namuntu emshumweni kaShembe. Babuyela kuShembe ababememezela sebeyolandula, ngoba wavele waquthisa nje lombhemu. Izwi lathi akubizwe lo owejazi elikhulu elimnyama obukela imigidi. Kwamangaza uNjojela, wangazi lo muntu umaze kanjani. Wasondela kuShembe owambuza, "Awu mntanami, lokho buzokwenza uhambe kanjani?" Ijazi lajikela umninilo, wajuluka wamazi. Akaze aphuma nagama washaya utshani. Kandlebenye wezwa ukuthi uShembe uzowela echwebeni, awelele emzini kaMdubuza Sithole. Lwafika usuku, wasuka uShembe kwabheka uZulu. Esefike echwebeni wakhwela esikebheni, sigwedlwa uShalati Mbuyazi owayeumkhwenyana emzini wakwaSithole. Usesesikebheni nje uShembe uNjojela usebhile imbongo uba imvukele indlobane imbulalele emanzini. Sahamba isikebhe, yavuka imbongo. Wayigqwegqwela umgwedli yagwinja. Yavuka lapho isikebhe kade sikhona, yaphinde yacwila. Yavuka lapho futhi isikebhe kade sikhona. Wayesebuza uShembe manje, "Mntanami, uma lesi silwane sesenze nje, nisenze njani? Ngabe sihlale senze nje uma niwela lapha?" "Cha baba, siyasivika size siwele, kodwa namhlanje sengathi sinolaka kakhulu. Awusibuyisele ngapha eceleni isikebhe mntanami." Yaphinde yavuka imbongo eceleni kwesikebhe. Wadonsa ubhoko uShembe wayikhoma, yakhamisa umphelo imbongo, yagcwala amanzi esiswini yaze yafa ikhamisile. esewelile wafika wangena emzini wakwaSithole. Wayesethi, ngizolala lapha ekhaya bantabami, kukhona umuzi kaNkulunkulu olengayo lapha. Base bemngenisa iqhubaneni likaSithole. Wayesethi, bantabami, thina asilale endlini esikuyalala umuntu. Base bemakhela eyakhe indlu. Wathandazela abantu baphila. Babebonga ngezimbuzi, baphenduka abaningi. Wayesefuna ukwakha ithembeli. Wayesebuza bantabami kunani kuleli yahlathi. Ayesethi amadoda kuleli yahlathi akuyiwa. Waphinde wabuza kukhonani. Basho bathi kukhona indlondlo. Cha bantabami, nathi sizindlondlo. Ngakho thathani ocelemba namasikela siyohula. Nanku umuzi kaNkulunkulu usuwehlile. Wehlele kuyo leya ndawo. Wayesehlela kule ndawo ushembe nabantu bemqhuba ngamadolo besaba. Uma esezoshuma ngaphansi kwesihlahla somkhuhlu eseqonde emathanjeni ezinkomo nezimbuzi nawe ezimbongolo ezazigencwa indlondlo zingalandwa, esedlula ngaphansi komkhuhlu yayisihlaba ikhwela ivuka ima ithi mpo, yasondela ifuna ukugadla ikhanda. Wayesekhuluma ushembe ethi, cha mntanami sesiyabona kade usibhekele le ndawo, sesicela uhambe. Yaqhubeka yatshotshoza isafuna ukugadla. Wayesebuyisela ubhoko esandleni sokunxele eseyikhomba ngomunwe wesikhombisa. Yaye yawa lapha eyikhombe ngakhona. Yahamba kayaze yaphinde yafuka, kayaze yaphinda yabonakala futhi. Wayeseqhubeka ushembe akha ithempeli eliqamba igama ethi Insabalele noma Ilombo. Uma efanele ukubonga pho uyekelweni phezu kwezinhlupheko ezingaka zesikhonzi senhlupheko, ayibongwe iNkosi enkulu yaseKhwalane.